zwap.com.
Ambuye mulungu Bondi patsa ene Moyo ine moyo Ndawezi na moyo Momwe ukomera
Ngati siti nzale kanda
Ukagula malo Kumanga nyumba Ukagwanchi kondi Mama mama mama
Ngati siti nzale kanda
Mukabere ka ana Kuma waona akukura
Ngati siti nzale kanda
Koma ambuye siko mpondi pata inemo Chachikulu ndi moyo Siku tindiri na zozonse zomwe ndi mafuna Koma ndiri ndi moyo Ambiri ya nafuna funa Haka nakalabe na omoyo Nde oro ndi takala na zo inezo jeka Ndi makondwe rabe Ndi muyo tokoze Ambuye mulungu Mpondi pata ine Moyo ine Moyo, 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 moyo. Ndikondwere ne ndi moyo. Tawizi na moyo usimomwe uwa wiranso. Zumwe na alakalaka ena angozita.
Angozita.
Zumwe na kupembere ena sinango kwera. Koma maua mulungu amati. Muzonse ya mikani Nde ambuyezi kumumbo kipata ifemo Chachikulu ndi moyo Siku titiri na zozonse zomwe timafu Koma tiri ndi moyo Ambiri ya nafuna funa Haka nakalabe na omoyo Nde olo titakala na zo ifezo chepa Nikonbere bimu Ni utokoze Ambuye mono Mondi pata ine Moyo, 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 moyo Nikonwere nende moyo De polo titakala na zo ifeso chepa Nikonwere be Maka maka pukwe tikadari ndi moyo Nikonwere be Moyo, 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 moyo
ZWAP.com